ਕੁਨ ਰੇਡੀਓ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਥੀ। ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ዊጣታ ቀበያን ገዝማታት ገልገለ ከሳ ሰዓለማ ፎረካ ዘል ቀበያን ገሳሰዲ ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ድግደሚ ለማፍሪክ ደሚ ቸልረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገን ታፋን ሮሞ መዘልቀብ ሰዳሰ ኩረ አፉር በረኩ መለማፍ ኩረ ተርባ ነጋን ከኛ በከጅርተን መረጥ ስናገው ደገፈቶ ተከኛ ተሞልተን ኬስ መስቱን ኬሰናራ አንቱ ጁቤ ሆራት
አባሮታውላን ሶራራከት ወድወራ ሰንትማ ሚኒስትሪ ሃጃ አለ አሜሪካ ሬክስ ቴለርሰን ምቾት አፍሪካ ሄዱ ቱርባን ካንኬስ ማሪፊያ አመት ኢንዋና ከካራት ማሪያት ውፍዴሙ ጀርማታው ዶከሳክቶክ
ከነረቲ ኦዱከሰት ገባሰቀምና ደርገጎ መነ ሂዳቂሊን ጦከሰት ዶይ ማልታጄሴ ከጀዱረቲ ቆጵያ አዳቅ እንዳይ ኦዱዳ ቦደዲያታ ማንጉዶ ቀፍሶ ኦሮሞ ከሰት በከ ኡላና ቀበኒፍ ዶአን ቦቆተን ላልጅሴሌ ቆጵን ከኛ ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ከዲሱ ቀባ መራፉ አንገጥም ረሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራጀና አመጉት ማውዱ ሶራ
ሚኒስትሪ ሃጃላ አሜሪካ ሬክስ ቴለርሰን ቶርባን ካንኬስ ሚኒስትሮ ታጃላ አፍሪካ ሶዶ ሚቶርባ ፊቡልቾት ወልዳ አፍሪካ ሄዱ ዋሽንግተን ዲሲ ቲያሜ ዋነከከረት መሪያቹፍ ደሙጀር ኮርጉያ ለማካን ኸይሰት ዳልዳል ኢንቨስትመንት ነጋብያ ኤክሲሱ ቡልቺንስ ደንሳቀባቹፊ ዋነከከረት መሪያታኒ ቱጁበ
ወልገይን ከሚሳፍ ጅማተ ዱፍቱ ገጌ ሰሙኩን ዳልዳል ድነግዴ ፈረሾሮርኬት ሱማፍ ቡልቺንስ ጋሪ ካሎፍኬሰት ታማቱ ተውምቤ ካሜራ ወልገይ ከነረት ሚኒስቴሮ ተብዮቲ አፍሪካ ሶዶሚ ቶርባ ከናን አል ድረታ ገምታ አፍሪካ ሞሳፋኪ መሐመዲፍ ጅሎን ገምታ አፍሪካ ከነን ብሮን ረተር ገሙጀ ዳሜራ ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ትገርጋራ ሚኒስቴር ዲሞቲ አፍሪካ ዶናልድ ያማሞቶ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍሪካ 54 ጀዳሙ ፍብሰከነኒን ገልሚ ወልገይ ሳኒ እኒ ጆን ገርጋር ሰከነ ሙረት ተሪ ደንታ ወሊኒ ረት ከሁንዳይ ኢማማቶ ምቹማ ቆጴሱ አከታ ኢሌዱበተኒሩ አኩማ አርግተን ጀራን ያማሞቶን ቂያፈት ዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ቆፋራቱ ቱሂንታን ጉቱማ አዱኛ ረት ዋንቴፍ ማሪንጅሩስ ደሜ በልአ ቀባ ገርጋር ሰናሞማ ቆፋስ ቱሂንታን ሚሶሞ ኦፍ ኬሳ ቀባ ጀራን ጉድኒ ድነግዴ ወሊ ገላ አከጅራቱ ያዱዳን ደንዴቲ ጃሩ ረት ስንፉሌ ፈነጀቹዳን ሚኒስትሪች ኢሞቲ አፍሪካ ያማሞቶን ዱበተኒሩ ወልገይንሱን ዲሞታ የሮረ ደርበ ካን ሄገሬ ረትሌ አከፉል ፈቱ ካኒብሰን ያማሞቶን አፍሪካን በሮተ ዱፈን ኩማላማፍ ኢበቶኮ ኬስ ባይን ለኮብሰ ኡመተሺ ቢሊዮና ለማፍ ቀጥ ለማከተው ኢብሰን ዶናልድ ያማሞቶን ኢመከነረት ጋዜጤ ሶተዳዳ ወሊን ቴሌፎናን ጋፊፍ ዴቢጌ ጌሰኔሩ ጋፊድ ያተ ኬሳ ቶኮ ኢመነጋፍ ነገኛ አርድቲ ካንላለት ዮታው ኬሱማ ካንን ረትፉል ፈተ ቢዮ ተከነከ ኢትዮጵያ ረት ቱሬ ያማሞቶን እና ዴቢሰን ጋፊ ጋሪፍ ቆርማ ተቀቡ ጅራን ነገኝ ተዝገብይ ፍልቺን ሰጋሪ ገመላለን ሃለ ኢትዮጵያ ቢፈለማን ኢላሉን ዋንድ እንዳሙነት ፈካታ ገምቶኮን ማጤሳኒ ሶማሊያ ከሰከጉዳታን ገሬሌን ፍንጣለይ ቆርማ ተሳን ኢትፊደኒ ገምካኒንሞ ሙሚች ሚኒስቴራ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከነሳን ቀበል ዲም ፍልቺን ሰጋሪ ጅራ ጅራን አከሱመስ ናኖ ሶማሊያ ኦሮሚያ ግዱ ሙደም ጅሩ አከፈከኛ ተቁሙ ደንዳ ጅራኒሩ ወሉማ ገለገሩ ሃል ነጋፍ ተዝገበይና ኢላለም ዲምሳ አርድቲ ጉቱማ ካንላላተ ተኡሁበቹን በርባች ሳዳ ጀራን አፍሪካ ገመላሌን ሚኒስትሪች ቀጥቲ ካሰን ኬሳ ቢዮተ ጂሻን ጀዳማን ጀቹን ማሊ ሞሪታኒያ ቻድ ቡርኪናፋሶፍ ናይጄሪያ እናተው ከነን ኩንስ አኩመ ኢትዮጵያ ያዶን ዶርሲሳ ነገኛ ሳኒ ራ አከጅሩ ኢብሰኔሩ እና ኢትዮጵያ ከሰቱሬ ጀዳን የማሞቶን ገሬነል ሸባብ ቢየቲ ሰነረተ ሌላ ቦምብራ ወቹዳን ነገኛሽ ፖሪሳቱሬ ገረፉ ለድራት ገረ ኢትዮጵያ ተከኔ መላንተው ከነብሰን ያማሞቶ ኒሮ ሰነስ ጋፊ ከብሮ ከከይሱሜ ሰንተ ዋዳ ሴነን ያማሞቶፍ ጋፊን ያተ ከብሮን ቀብዬ ምርገነማ ኢትዮጵያ ከነላሉ ቱሬ እና ዴቪሰንሌ ጋፊ ስሪ ለጀደኒ ረኮንሳስ ደሜ በልአ ቀባቹ ሳኢብሱራን ናኑ ለኢትዮጵያ ከሰጅረን ከብሮ ረደርበ ቢዮላ ኤርትራ ወሊኖ ነገኛ ተሚን ቡኡ ደንዳ አጀቹን ቢፈጋፊን ካሰኒ ኢመዳንጋ ከፈከኛ ትርገቱ ቀኒቦድ ዩናይትድ ስቴትስ ከነመራፍ ከፍርማተ ተው በርባዳ ጅርቲ ጀደን
ኮንግረስ አሜሪካቲ ሰነቴን አሜሪካ ኮሬ ሃጃላ ጄፍ ሴሽንስ አባላንጋ አዳ አሜሪካ መለይ ቆራቹ ጅረን ዋን ቆራቹ ጅረኒን ከንከሳ ራሽያን ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ አሜሪካ ካጋነ ደብረ ኬስ ሴንቴቲን ሴር ዳብሲ ሱብ ሴንት ሞንሴኔ ጅረኒ መለይ ቆራቹ ጅረን ሴሽንስ አልማንዱራ ለዋና ከና ከንጋ ፈተን ጀናኔ ወንቲ ሜርካና ካኩብ ቀብንን ጅሩ ወጀቹ ዱበቹ ጅራ አመለይ ወኒ ዱጋናን ዶሴለን ጅርቱ ወጀሬቲን ዱበቹ ጅራ koreen senatii haa jaala ameerikaa pirezidaantiin ameerikaa biyyi tokko nukleer waraanaatiin aasisuuf ajajuu danda'amoo hin danda'uu jedhaniitiin ammallee mariitti jiran mariin tun hin eegi pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraampii fi pirezidaantiin kooriyaa kaabaa wal qancarsa miidiyaa irratti wal rabsuu jalqabaniin duuba biyyi lamaan nukleer waraanaatiin wal dursisuu jiran tun waan akka irratti waliin galan senatiin ameerikaa ganna 40 keessatti waan akkana kana mari'ateetu iyyuu hin beeku seeriyaa gammaa jiru ittiin buluu jiran pirezidaantiin biyyi tokko haduun duratti qara bulchoota waraanaatiin wal mari'ata achiin ammoo bulchoota ummataatiin wal mari'ata akkam jiru kanatti mariin tun jajjabaachaa deemuu jira marii tan keessatti paartii rippaabilikaanii fi demokiraatota keessa nama hedduu dhufeetiin mari'achuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa imaltuu guyyaa 12 ka biyya shaniitti biyya Eeshiyaa dabre fixatee keessa deebi koriin inni dhiise keessa gala kunin kora biyyitti 18 jireenya isaanii irratti dinagdee isaanii irratti mari'achuu jiran sagantaa dheerateef keessa deebi Tiraamp sun dhiise Filippiinsi dabre kor kana ministeera haa jaalaa Ameerikaa Rex Tillersonitti lakkisee dabre. Akka Tiraamp jedhatti korii kun faayidaa doolaara biliyoon 300 caaltu Ameerikaa argachiise taatullee keessoo diideessiteetiin hin dubbanne. Iraanitti lafti chochoote nama 500 caal fixxitaanii amma akka pirezidaantiin biyyi isaanii Hassan Ruhaayinii jedhutti warra tanaan miidhame ariifatanii qarqaaruu jiran lafti akkan chochoottuun humna lafa chochoosu yookaan immoo maagnitiyuud 7.3 qabdi daarii Iraanii fi Iraaq irratti chochoote pirezidaantiin kun godina lafti chochoote kun guddoo miidhamtee jedheetiin dhaqee ilaale. Akka oduu miidiyaa Iraan irraa argannetti nama 500 fi 300 tanaan lubbuu dhabe 17 olitti mammadaa'e fulaan nama akkan keessa miidhame Sir Paul El-Zahabii godin Karmanash keessa. Iraan keessatti lafti bar 2003 chochoote nam 26 fixxe 2012 keessatti ganto 5 durata chochoota ammoo nam 300 caala mammadeessiti. Fixxeellee hedduullee fixxe oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan mana hidhaa Qilinxoo keessatti lubbuun isaa darbe akkaataan du'uu Armaayee Waaqee akka isaaniif qoratamu abbaan isaa obbo Waaqee Maammoo mana murtiitti iyyataniiru. Manni murtichaas iyyata isaaniif deebii kennuuf beellama kabiroo kenneera. Akkuma isaan mana murtii ba'aniin har'a namoon obbo Waaqee Maammoo argatee haasofsiiseera.
Armaayee Waaqee kun yoomi kan inni qabame?
Naasee keessaa.
Baatii agayya darbe jechuudha.
Bara 2009 jechaadha.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti.
Eessaa
qabani?
Qutusunsaa obboleessi isaa duraan hidhaa tureeti itti faradameeti zuwaayi ture.
Maaliif?
Nama wajjin wal lolaniiti xinnoo godda'ameeti hindunellee sadichaa miti isaa warri kan biraa badaniiti qutusuun kun qabame.
Eessatti qabame?
Safaruma jiraatutti tootaalan jedhamu soofku turmaa zooraa jedhama.
Finfinneetti
achumatti galatee guddatee achitti qabanii waggaa 5 faradaniitti biyya zuwaa jedhamu marramaa beetiin achi jira mootummaa. Achitti galeeti dhukkubsate mijaanna akka malee dhukkubsate waggaa gaafachuu dhabu. Obboleessi immoo taraasaa waggaa gaafachuu dhaqu hikminaa dhumallee akkan argattu asii olii. Finfinnee qaallitti maarramaatti akka nuuf dhufu nakasasiiti maataraan hoggaa nagaa hojjaan nuuf dhufuuf jedheetti obboleessi hin nama dure kun hangamni isaa kitaabeeriidhaan kasaseet maqaraan isa geenyaan qutusuun obboleessaa sun asii ol dhufe qaallitti maarramaatti.
Eenyudha kan kasase?
Obboleessi mataa isa du'e kanatti kasase.
Maaliin kasase obboleessi isaa?
Ganza kanarraa bidirqatee na dhoowwatee jedheeti jechaadha foormaalitiidhuma. Qaallittii tolufee qaxaroo irratti gaafa dhiyaatu sun gaafas yan qabame gaa'ini. Mucaan kun nama du'e kun Armaayee Waaqee yan jedhamu gaafas mana murtii keessaan hojjettu dubartoonni lamaan qulqulleessaa mana sajaatii kana hojjetu naxalaa caammaa shintibeetii dhaabbatanii dhufan. Hoggaa dhufanii kun yan eenyuutii jedhaniin federaala poolisootaati. Isaaniin otoo hin ta'in namuma hundumaa naxalaa caammaa eenyaa shintibeetiitti jedhanii jedhaniit baatanii dhufan. Booda naxalaa caammaa sun irraa fuudhaniitti federaalonni kun naxalaan caammaa kun hankeetti qabadhee jedhaniin caamma du'e kanaan. Ani caammaan koon irra jira. Caammaa kun waan kaawwadhee dhufe kana. Ani qabadhu hankoo miti jedheen. Warma isaa gubbaa rukutaniitti mucaa achumatti diriirsanii achumaan iyyis ka'ee achumaan hin gadhiifne jedhaniitti obboleessa wajjin fuudhaniitti dhaatti gashan.
Kana balleessite kana gootetu hin jedhin akkasumatti jechuudha.
Akkasumatti fuudhanii dhaqanii naxalaa caammaa sun wajjin. Natalata Masumo Bode to Danita Kaniki, Ashimo and Jamkon. Case of the city, or police at Kabalu action creating a stage, and if you moon the Gana, Murmara specialties in one nigga that needed Musari or Musari in the Gana, file it to Bananiti, Kanwanga, Kataroda, at the Jesuit Kabama, and little Babu Moro, Manhidas and Gubat.
Michan kun sawashi ufetun tain, obbolesa sa isa kasasawashi isa fichizetu hitame, bala samu jonjo su abattejir tajerani, kilinto ti darbatani dakani sinjetan.
Mane asun mu babu batumu, warrahi ame wajin taba barteti, ke sajirta, jekanit, karaputuri ibatu kofi, ku asadirrati, ke sechargi, itibasani ergan.
Warbu bachu mana hidak lintu ojin hidata kabu isan tu kana kesa jirajat an kesa ti nama kana makasa tarresanit esan jachuna.
Sikdiskiro tiga esanit kata rosa sin deginu kana angkasa satu masa wani nanti nami jiru nuti am deginu isa sitabiri nicha isa zuai obolesa ta anitin piti fise sum degina nuti.
Tanni horina rafuda te jedehima te jachuna.
Isa degina kata rosum. Kataron sinun mohanu katarami yomiti bidari bultishani harta jechar.
Harra techura, sadasa gafa bultishani akala kopsa tiopiati.
Gafa bultish kadi yataniti, harrati nubindamani, nuti katarosa harra yata jinneti uto enu, gafa maskarani, jisu anniti andira muktimana olet, gafa lamamo ganama gafa chudangay nuti sati lama.
Michake san gafa chudemtan?
Kilintot. Gafa chusen net, nagagabangyong yung tikanya beto sa migal le, armaywa ke, garasa do kubeti, ano hospitala da kera, at arga chundende sani, gafa maskarami bulti sa di bebi ato kot ka ganaman yung jiran. Bebi neto, mano bagay niya sa ati sa galta era, yawalanit o buleti in sa ingirti, anipante alate, dubar ringirti ang ko. Sa ati sa galit, gafa sumamo de awalanit, armaywa ke, era, hospitala da kani, kudis paulos, medikali ko, Jadi, ada itu sekitaran yang kita mula lakukan ni, rentak kafir acuan dan biasa ni. Jadi ni, dia walau ni macam kau tu mana ni macam kau nanti dia walau tu, anis nana ke? Kekanan rentak sa, unduma, nale kanan, matan sa, walak kan, semua sa, uratera, garan sa, batera, yang ni sa mulunis ni, itu era, bakar rentak sa nale kanan, sarra ni pun ada era.
Kama sarra madange kun bakakun kun itaun kuni yali manakimitimo rukutta fakkatamo waransa fakkatamo mali rwargitan mal fakkata
inni makasa walakka duratera rukuchada matansa walakka samun angoni sayu olke sabeira jaddeni sarit fashada makasa taglalai ani mutti kenamane inni rukuchada ani san didi tayesu rukuchada ani balamo on tawba esi akkanet fakkatu tumo garasa ambata sansunimo hospitalo nemmi tokko gase ne ogarrafu fayyuma tokko gata idana ma tokko tumo fayyademu afi so inni rimmi atawu inden da an de ku woru ma balamo atu baka seto kesa kesa fi akkanet fakkatu
qama saji fusa kesa sati fuda tanje tani shakitu
mali maram marti sundan de nya e kana shakkin qaba latte sa onne sa kana wan kesa jiru mat fakkani
Aci boleh refa fudat tani gal tamu mal gothan.
Refa fudat ni gal net bushinet gafa maskarami bunti sadi kudiswanil deta kristani anjeranu kolse karaniotia aci pati sajal mitam awalan.
Ega refa fudat tani boleh ilal cisu yalle umfa kesanit.
Jadian tu re. Aku mau tu nabi kenyet ga. Aje deto kumale Womar marfi cilek itu atau majang kawan nasi. Kanar hanawi wajah seni satu wajah lama satu. Ajajan, seiran, specialistin, aja, keras seir kawatin. No ajajan itu, bahagian itu akan marah marfi. Mereka kanal guanti kawan nasi waktu potong tukisin. Arkejanya dan lekanya potong tukisin. Serit dikeh sasa amna wajah ayak tahu. Mereka kanal lisho gosi. Mereka kanal awal sah serit dikeh sana ni. Awal ni.
Kagifato ta kenya abba hidama duwe abba armae wake katan obbo wake mammo wadin gafif debin gegesamne intumramne saganta kenya bori ratte kutatumra diye sina gamabiratin arramana murti federala ramadil lidata addachi akka afrafan galme negisir gafarrat kanneen imannan shorfe sumarrati iate imatamton nija akkara gafurratti sa efatan ajaja kenne jira hirmatton yokanimmo Imatamtoni janu kara abukato sani raga galme abba nalangat e sarat mormi e saniyu abba murti mormi charrataru dan akka himatamtoonni kun sadaasa 2013 bara 2013 ofirra tisa yookaan ofirra faccisa dhiyeeffatan ajaja kennee jira Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.
Wallee kanaan gara sagantaa ofiitti ceena. Ibsaa Ganfuree walleessaaf hedduu galateeffan. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Qabsoo Oromoo kabaroota 1960 Jeneraal Waaqoo Guutuun geggeeffamaa ture keessaa tokko ka ta'an Koloneel Aliyyii Cirrii umrii isaanii waggaa 96 gidduu kana du'aan boqotaniiru. Yeroo sana kanneen waliin turan keessaa tokko Haji Aliyyee Umar biyya Ingilizii irraa jaallanneen haasofsiistee jirti. Akkas jechuun eegalu.
Dadhabni jabrummaa nama biyya seenaatti hammaattee jabaattee namni socho'aa kan durillee bootiin seenan gootee kamaajii kana ganna kiyya 17 qabsoo 63 sanii dabalame. Anillee ni dargaggeessaa wayitu basani inni ammoo naannoo. Baalee obosuu dalloo mannaa jedhamtu madda waraabu bakka cirri jedhamtu dhalatee achiin hangeetu harannaa bulluu achumaan oda gobeelle gaayyo gaara kaalidoo lafa jedhan warri isaaniillee lafa tana ture lafa gaaratti achi dhalatee achi guddatee wayituma qabsoo jalqabamte kan innillee qabsoo jalqabame allee kan dargaggeessaa kan yoo si qawwee sanallee fuudhinsa jaalatu yoosuma walitti dabalame.
Isaanimmoo nama umrii hammamii ta'uuroos.
Akka yoosi san gaafanne ammoo lagaagalli isaa akkanaati yoo allaaluu nama jaba'a nama ammallee dhaloonni isaa nama lafee qabu nama dheeraa nama humna qabu nama foon qabu nama ammallee jajjabeenya qabu dargaggeessaa akka kennaa akka yoosi lafaa ka'uu miti nama waa taru nama waa qabatu.
Isuma sochii Jeneraal Waaqoo Guutuu faasanii jechuu.
Jeneraal Waaqoo Guutuu biyya Soomaalee deemee qawwee 40 galee. Haga inni dhufiisinni qawwee 40 saniin galu Haji Aliyyi Artiin dura yuushiftaadhaan karaa jira. Cirri jaarraa abbaa isaatti gisa Xaaliyaaniin lafarraa ka'ee waraanni Alisillaasee biyya dalloo saniin lolatti bane. Cirri jaarraa abbisu nama yoosii hoogganaa karaa dalloo kanaan gaafas lolee isiin nama hedduun Huseen Waayyuu Morkee nama jedhanii fi Huseen Gadaa Halluu nama jedhan warra maanguddoo kana jalallee nama guddate maanguddoo kana abbaa isaa walii warra guddate innillee wittuma sanuu nama dargaggeessatti. Abbaan isaatu nama malkaa Amaaraa bakka jedhanitti warra san Amaaraa fitee innillee nama san jala ture. Wittuma qawween jargamte jedhanii waan kana jedhe murnya tokko ka gabaabaa isaatiinii obosu dha'ee isaa faajii goobatti yuuboo inni naarwaaqu qawwee 40 galee lola guddaa malkaa annatti ta'e innillee obosu yoosuma adhee keessaa baasee xinneessee yoos obosu qabate nama akkanaati nullaallee yoosuma gisiba sanitti dabalatu.
Nama attamiiti Koloneel Aliyyii Cirrii isin attamitti ilaaltu?
Nama jaba'a jahinaa nama murtii tokko qabu nama gabrummaa jibbu. Asoo qawwee 40 suniyyuu biyyi kaatee fuudhin gaafa abbaan isaa loluu ture sanirraa dargaggeessuma fudhatee firra danqaraa keessa akka shiftaa deemu. Duuba jaarsillee yoo inni dhufee amma qawwee ni dhufee dhagaa yoo sitti dhaqee wayita itti dhaqee jaarsi hin gammadee Aliyyee itti dhufu Aliyyee Cirrii jaarratti kurreenummallee qabu nama dargaggeessaa ka qabsoo jaalatu ka humna qabu ka murtii qabu jechuu waan duraanuu wal beektuufi sanuma yoo argate hin gammadee hin taa'anii akka inni biyya Soomaaliya deemee qawwee fuudhu waraana kennanii fi biyya Soomaaliya ergee jeneraal Waaqoo guutu.
Jeneraal Waaqootu isaan erge.
Jeneraal Waaqootu erge yoo suba biyya baasee isa faa aadaan jiloo weeboo faa kadir waaqoo isaa keessaa korneel hedduu ganaa gadi bahu of jira duubatti korneel hedduu dhufe laakiin isallee yoo waraana mataatti godhe erge ammoo deebi'u ittiin waraana san fudhatee biyya deebi'e. Weettasaan weettamma inni ergusa Waaqoo guutuu korneela weettanni dhufe aadaan jiloo faa dhufte duroo Waaqoo faa Mahaammad Balaxee nama jiran tokko faa duraanillee Waaqoo waliin galee warri kulleen amma korneelota kennanii fi lafatti addaarramatan murnya waraaraa kennanii fi akkasiin naannoo itti lolan naannoo Obarsuu naannoo Masluu naannoo Harannaa naannoo Bidiree naannoo Gannaalessee gara Nageellee Booranaa nama kanatti addaan qooduuf ajaja baasanii Waaqoo jinninaara godhanii birgeedii tokkotti Obarsuu jiraa kan Oromsuu gaaf duraasiin keessaa baafte waraanni deebi'ee ama waraanni qabatee achiin ramadanii achi jira achitti akkasii korneela godhan.
Namoota yeroo sana dubroo Waaqoo faa jedhaman warra akkasii beektu.
Korneeloonni hedduu duroo Waaqoo jira aadaan jiloo jira korneelii aliyya jira. Korneel Hassan Goobana jira, korneel Toolee Baruu jira, korneel Galchuu Goobana jedhanii isa jira, korneel Hassan Turee jedhanii nama jabaa nama jaynaatii inni illee lola keessa nurraa wareegamee hin jira. Namni lola sanii nama korneel Abdullahi Sumaan guutuu nama kana jira. Joorsoomoo Kormee korneel Kadir Waaqoo Saaqee korneelonni kana jira naannoo addaan jiranii naannoo ramadanii lola wareegamee jira namni hedduun Kadir Waarii Oofaadha itti aanaa isaatti akka isin rozaarii yoo jedhan kanatti itti aanaa jaarsatti jaarsa waliin qawwee afurtamaa fuudhee nama naannoo Obarsuu santi achitti wareegamee lolatti maayyillee qawwee dhibaa fuudhanii korneelonni hedduullee ni dabalamee nama akkasiitti namni keenya nama akkasii addaan jijjiiru siin jedha.
Egaa ammi kun koloneelummaa kana uummatumarraa argatan jechuu.
Darajaa korneelaa namni namaa kennu Waaqoo biyya namaa kenna nama yoo inni waa qabatee lola tokkotti erganii lola san cabsee diina cabsee irraa bahe korneela gadi yoo inni ta'ee ol dallaansiisan yoo inni biyyallee naannoo sanillee biyya bulchee biyya qabate akkasii dallaansiisanii korneelummaa gaafasii mara biyya namaa kenne malee Waaqoo guutullee biyya kennee fi kan mootummaa dhibarraa fide hin jiru kabtaana tiniinti saajjina akkanuma namaa qoodanii akkanuma namaa kennanii nama lola irratti jabaatee waa qabate akkasiin saniif kennaniif.
Isinoo maal qabdu?
Ani gisee duraa jalqaba gisoomalee dhagee fanjii kana baratee deebi'ee dhufee gisee sanii tiniinti na godhanii tiniinti ta'ee gisee achi jedhe fanjii kana akka hamaa hidhaa balfa mararra deemee fanjii kana hidhaa roophiidhaanlee mararra hedduu tokkosee motoriyaas kanaanillee mitto tokkosee gaaf duraa saajjiinaa maajii tiniinti na godhanii ammoo gaafa mootummaan cabsee silaa amma Haayile Sillaasee fa'a inni harka seenu ani nama Soomaalee cabsee gaafas ammoo darajaa kabtanummaa qaba. Kabtaanummaa irratti socho'atee waraanni keenya diinni harka seenee gara maraa marsee jennaani jaagamaa keelloo fa'aa jirreen dasaraa fa'aa bijara kana erganii nagaa isinii kenninaa biyya miidhanaa biyyi dhumante waan isin keessan isinii goona jedhanii Abdullaasin ergeessaniin isaan harka seenee ammoo yoos kennachuu didee sadura akkasuma naa kennanii akkasumaan dalaguu ture.
Asirratti Haaji Aliyyee yeroo sana gara Somaaliyaa kan dhaqan leenjii argachuuf ture.
Nama achi dhaqumaraa leenjisanii akka qawwee itti tokko san akka diinni itti tokko san akka waa baratan qawwee akka baratan qawwee baratanii bakka barnootaa geessanii waa waraanni qawumaraa barsiisanii achi qawwee fudhatee gala namni itti gabiyyuu akkasiin gala.
Yeroo sana gaa eeyyutu bulcha ture Somaaliyaa.
Abdirashiidii bulchuu ture. Gisee duraa qawwee fuudhu addee gisee lammaffaa lola san keenya jirru Abdirashiidii mataa ta'ee. Abdirashiid Agenni qawwee kana waan kennanii kan waan karaa kana deemnu Mahaammad Siyaas qabate mootummaan jaarsi faana harka seentee ganaa ammoo 75 warra achitti hafee yoos baratee barnoota alaa fudhatee biyya alaa deemnee fudhanne bakka dhibaa fudhannee yoos ganaa itti deebinee 75 lola guddaa amma gisee dargiisan itti bannee lafa baalee duudaa. Lafa haga sidaamotiif waan kana duudaa keessaa baafne lola maayii kana gaafas itti deebine lola duraa ammoo qaama jaarsi faana harka kennatte wayitaa Abdirashiid du'ee Mahaammad Siyaas qabatee gisa sangiseen itti maayii.
Hajaaliyyee Umar sana booda gaa'ega dullu hundumtuu dhume wal argitaniittu.
Hajaaliyyee cirrii waliin turra haga kanayyuu walumaan deemnaa waliin jirra lola kana waliin jirra lola odaa lola biddiimoo lola hangeetuu lola bubbee lola kana armaanii. Lola qararri'i lola arroojii ka madda walaabu ka jiloo kana maraa waliin jirra waliin lola ajaja'a in beekaa guyyaa rabbi waliin dhufna walumaan lola illee seenna odaa tokko illee waliin seenne lola hedduu waliin seenne walumaan deemna wal beekna haga illaa inni guyyaa amma dheengadda amma shaakkarii keessa ba'an an guyyaa sanatti ala biraa bahe bidire galee bidire taa'ee nama jaarsatti yoo si sun akkasuma irra turte jechuudha.
Koloneel Aliyyee Cirrii. Amma sadhuma kana dhukkubsataa turan isin beektu turtanii?
kan urkusatin beka kajiya gafa darki gale katama wadda wala burra ati kilometri digdama kana jirta masu doma jirta achi kubata achuma gale achuma ture achuma katama bidire kama inni kubatu tachi urkusata lubu bakuma warra saka bidire zani tachi lubu dalu
amma singa dalota duran ture da harammo yerote sani dalota harra ilaltan maljetu hajali umar
dargaggeessa gaafas gisee jalaa qabne dargaggeessa yoo awwee fuudhee warra maanguddoo qawwee fuudhe waliin kaane dargaggeessa harkaa nurra jenna jedha maaliifi nu qawwee lollaa dargaggeessa harkaa ka qawwee hin qabne dhaga'aaf dulla'aan dhugaafasuma siraasan irra aanu kan ka qawwee irra aan dura dhaabatee lola nurra jenna rabbi kaasee rabbi garaa jabeesee rabbi jahinumaa kenneefi kunin taarii kan argamini jedha taarii ka jaba'a gabrummaa hiddaan buqqifna. Yoga tak milih ilmu tersebut di mana seminar wakwa buku jadi sal. Jabat dah, iya jadi na isarab jangan dah kenu. Mat orang mula rabi sabri dah kenu rabi aja besu. Bila sumbat ti rabi wanti muhafi du mat kenu mara jenna.
Sirna walcha kolonel Ali Yichri kan har agagge famerat ti kanen arga mankesa tok enyuman sa kanibsam negafate akas nun jader.
Awal ni tani ti si mat dola buido si negarisa. Iddo burka romota ta itti gaggeeffame keessumattiyyu aangawoonni mootummaa olaanuunis akkasuma ammoo kantiibaa magaalaa shashamanneetii fi keessummoonni boojinaalee oromiyaa guutuu irraa hojjetanitti argamanii kan sirna awwaalaa kan gaggeessanii akkasumas ammoo ummanni keenya kan buqqaa'ees naannoo kan jira buqqaatota kanaafi tarkaaffii keessumattiyyuu hojjettoonni baankii daldalaa oromiyaa intarnaashinaalii fi baankii daldalaa Itoophiyaa. Awal agaknya mohon keadaan mata susu, sukma orang umum ni mila saya nak bunuh guru tetapi kerja gisel kesemua tiu itu general waqo guru itu awal membras anani karena awal mentau sahdi mengguju tanah lor rakyat kita jenjiti umur ini kani ada lu bumbu kata ni tiaga kejalan jaha ada mana apur atas mahmo ujole definition tanurata ni bi ujole nisani pesi nasi mukuti nabali kan nisani sekarang jadi ni bi ujole gara-gara kan jadi tahu tapi asisten ni orang mo hidup nisani karena kita zaman tahu kesumatiu acara undesa tengah wajah karena jadi kan jadi sahaja tahu tapi kalau ni dari ini ni hidup ada luar tadi si hospital madola waktu si alamat orang ni nando magalah itu lebih Kolang sebaya, yero adzadzah kita sama si tuh eh, kesumatiyo aboti kabinnya, jinku jayasa, in artis tota, yan jadjabisa, jinku sama si tuh eh, kolone dari itu si ada mas, jalapat si tuh ani, kohiyan kohiyani, erges yammo, dua madalu tasani, hospital ma, madola aboti tikambo katan tahu sari, ada satu majuan argin, rezeki sani le, kalat iman, magalah bijur hira, kaye, jara ido nafasnya kaye, madola, sendi metahu sari.
Kanneen yaada isaanii nu kennan galateeffachaa firaaf maatii kolonel Aliyyi Cirri maraan jajjabina hawwina jechaa kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallanne gammadaas.
Hajalan kopi yang tidak cunjurat mata uju RDB sanit ministeri hajala Amerika Rex Tillerson turban kan kes ministeri uta hajala Amerika Afrika itu kia so domitor bah bulco ta walda Afrika gara Washington DC tiame wan durat Maria cuk dia mujiran. Koren seneti Amerika abban alangga ada Amerika Jeff Session flanno Russia ke flanno presiden tu Amerika kesa Russian sentiment sent jalan insan ne jalan malar RDB ni korak cunjuran ni duga beko kalau singka wujud cumur mati. Koren seneti aja ala Amerika, presiden ten Amerika, biji tok nuklir warala natin asisuf, aja judan damo indan daw jadani, wan gan afurtama kisat mariatani mben arda, marit jiran. Presiden ten Amerika imaltu guya kurani lama biya Asia ti dabre. Ake, pitate, kor umarrata monirman ne korkan minister aja ala Amerika itterik. Iran in lafti tisho chote nam ibbishani chal rafit itanak presiden ten isani ruhani injerutti, biji tan jajjabe suf wani dunir debiani hujjachu fi jiran. Matan odukanum.
Gepatu da Kenya sambat Abdul Bata Saganta Kenya Torbani Nile Satrat Saati Idlerat Wan Radebnu Fnuhor Dufa Radio Sagale America Galgalakisa Salama Folakajal Kabenga Sasadit meter bandi kuda sagariokan kilohertz kuma kuda shanif ibba shanif sadde tamarat kuma kuda shanif ibba jaf soddomaf kuma kuda shanif ibba torbarat meter bandi digdami lamayokan kilohertz kuma kuda sadif ibba saddetif jaf tamarat takasumas meter bandi digdami shaniokan kilohertz kuma kuda tokof ibba torbaf digdam kuma kuda lamaf ibba tokof kudanif kuma kuda lamaf ibba tokof afur tamarat witata anga jimatat qopya fa normo tin dabarso sirat rawota qopi boritin walit debina nagat bula amma saganta afana mara tutfufu.